This is the African Music Mix on the Voice of America.
With your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Down your way. all aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Everywhere. African Music Mix, right here on The Voice of America.
talo mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba simaro nako ike
mama akokufa mama
nango sigara ya mama
mama akokufa mama
tupe moi na lalate
mama akokufa
your recipe around the African music mix on the VOA.
Jirani, kwani kulia ukianaza kwanza baki naumia kama ungelijua huwa kanila ukupoteza ndio nasema baby come please back in me nasema baby na kuomba baki jaribu tena na hiyo nafasi
kama karibuni we unaowa tena na kwamba ni yase kujipanga
si ukweli nimekata
nitada ni kubwa kwangu na unanitisha sijue nimekosea wapi uliniahidi kama kila jambo lote la nyumbani ni muhimu kuliweka wazi Ukuma bulige umbalaza Kandu zikungu kunda
Nande na kukunda yo
Niku kikundo Ukumune umujenya Ukicha matwengu kunda Kini ya chame
italia
Ukiendeka kutabaki na umia
الألم في عيني وصب نبض الهوى في تعبك في عز ضعفك وكنت يوم التجلي فيك وذاك فرد بسحر صوتي حغني رغم العطش نشيدك أنا كنت عبدك في عز ضعفك وكنت يوم التجلي فيك ذاك فردك بسحر صوتي أغني رغم العطش نشيدك تنقص نجوم السماء أزيدك الفجر يغرق أخد بإيدك واجمع سواد الألم فعيني وصد نرض الهوى نجوم السماء أزيدك الفجر يغرق أخد بإيدك واجمع سواد الألم في عيني وصب نرض الهوى في وريدك
The African Music Mix. The best African music is right here.
Kamufana gake, nisi tapanga bisi. Remember good dealing, tell you it was bad, 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 bad. Vaga one name, kunilesa tasankala na mimba. Manje ndoda is that awe onke shani kukalas, baby. Ero na ye mufana, anatenge kaningani ya kayena. Anafumena kalasti, kalasti kanani lete lele. Madamu analila bati pesa guti ina pasa mimba mfana
mistake
she could not stand it nakuntenga kukoti bati pasa devosi I tell you me so sad manje mina sila ine na wana bonsa na tenga imwe na yogoti kumubasa imwe vonse vintu vanga chivugwa chao nikala stivo kana lengisa inyelo siwa hati kanzi hizi manga wala monga nile gai wote njira hati njai galasti nimwa mele inafundila
nimwa mwe watu That's why I'm going to be last minute employees dangerous. You can tell me. You can tell me. You can tell me. You can tell me. You day I check up a deal. Gala is better with your poly. You want to manage the kid and manage it. Better with your own ball. I check up a note. Gala is better with your tour. You want to think and manage it.
Missing breaking news is something that you never have to worry about.
VOAAfrica.com.
It's always there on our website, VOAAfrica.com. First, fast, fair, and in-depth news is what you get.
Let Thank you.